Polisi ekoboko erikaba izi abirimbana begombye mwala abesomero lya Desta Secondary School ne Nyaliro Secondary School rakulumbagana bamale bekasukire amainja. Bino byabaddewo mu kifo kya Alima Kodra ekisangibwa mu Koboko Municipality mu district ekoboko. Omwogezi wa polisi mu West Nile Josephine Angusia ategeezezza nti ekituufu ekyavuddeko olutalo luno tekinnaba kutegeerekeka wabula nga polisi n'amagye bayitiddwa bukubirire okutaasa embeera.